cannot keep on getting diverted kuchino kuchino no yomba kubino no no toja funa gula
panji balo osa tibali na weba tusibira panji bakeresa aha tabisobola tiwabata kuteko yoko bate viritambula tiwabata simye ye Dopo si dio te li uliroa para ma poncha pia a tanja galare cayo se si kenda kwekula o baton ja galare cayo
bana Uganda ko ino bate kamu consistency ku chokola ne batani ko chibirivinga kubanga po we bati o ino bate kamu consistency na yo musajja nazukuka na wo muri kugwe chitibwa na wo abantu chitibwa Awa bayimbi mwenna muyina okuyigawo eyo kalapita ye ya superstar
Jibuba na jibugenda teli asobola kuyimirira mu kuba ekyoba ogenda ne bwe kibanga ekirooto ky'oboyi kyakuba mu Uganda obanga ggwe oyagala kusigala kusaabinga mu ggwanga lemera ku muganda wange naye era tewegula track ya kabi sigala nga jo ya kabi gwe yimba abantu bajja sabo yo DJ nyimba zo sigala muleni yo gwe guba chiloto cho tosobola sanyu sabuli omu kuba toli sente manya jembu tewo na lugendo chiku lwoliko kuba plani zo gwe tegekere yo future yo okolera bula mubonga buli cho yagalo chetu sako
ama bon champion atanjagala lekayo sesikenda kwekula Baton jagalare kayo mama bon champion tan jagalare kayo sisi kenda kwekula baton jagalare kayo
nakatandika nali mwana nga smilinga nga buli omwana nefunira nti nga ntyo kuba avoidinga nga nebuza naddawani wembanga ndi mukuluzinga naye bwe nkuzeemu ebintu bitandise okuchenginga emikwano mingi mu bulamu kitandise okuvanishinga oluusi ntula n'endowooza oba Katonda mpanishinga bulamu bw'okugwerera mpuliranga mperushinga mwana nsaze ebiwonvu n'emigga okutuuka wano wendi situseewo nzeka nina abanyambyeko bampaniriddenga Kwa mtu wa mwana tasula na kuntisa Usawala kunyenya na itasula kunsula Zende mwanguzi na mwanteka kembera Njasigalanga ndi mwanguzi la mbuli mbera I'm a born champion, lelo nenkera Chimanji kusiwa, ila tasula na kuchebera Faku mdalago, oboli ya tunda matoke Tunda nyanya zo, anti engalozi noziraba Tezenkana, negoza de mwana Kubide ngoma nozina, totu gubala Tunyigira neiba uwe biafuna, tewe gula kubula Uli omu antimbo ya gala mufanana Bera mamativu bloody Necho chofuna Waka guotekamu The results is ofuna To yamba lwa kamera bloody Yamba lwa mpera Umutonzi tumweba za kubafe na ya tugabirira Tumubuli devizibu ya fe Nabi ulira Chovola banga Ricky Mwana Sigenda kwegula I'm a born champion Atanja galale kayo
I'm a born champion
Atanja galale kayo
Sisigenda kwegula Baton jagalare kayo
Me am a born champion Never retreat, never surrender champion You are a born champion Never retreat, never surrender champion
Never www.mp3ugandanmusic.com